mwaramutse neza tususuruke tuyisenge Theophile ati mwaramutse tuyisenge we yego twaramutse neza nawe bite byawe se uti ndi Kigali Kacyiru ndasuhuza ababyeyi banje bari icyangugu mubampere indirimbo ya Hoziyana ivuga ngo mbe mwami ni ryari tuyisenge we ubundi indirimbo yitwa turagutegereje
Jari ma
Ijwirya America turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Mukamarakiza Augustin ati mwaramutse. Mukamarakiza we yego twaramutse. Amakuru yawe nawe se. Utahije abakozi bose bakora mu ishyira hamwe Ntega Holding n'abari mahama bose. Urabatura indirimbo Urukundo ya Rugamba Cyprien na Masimbi na Makombe.
Agora bishaka kutamba mirurgo rukundo
murare maso atagira umwanzu bacamicyanzu
murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana
zahorana nawe simurire warwanya
wa mwanzi w'icyatwa ujye wakurura mu cyaha
bitijanja mwimure mure
mwimure naratsinze n'imikurukundo ntiyagirikibaka twanye n'abarazurukundo mwarugire intego mwese mujya hose babera umutako mwiza urubarangara amanywa y'intane ne cyane mumenye kundara umwanya wanjye
niba guhina kandi umusanga nukabikangwe
uyu mpamagara nanjye nze tujye tujyana
ashira imisozi ngorora umureba
niba kandi usanga ari uyu muhunga
uyu nyamaza nkuvure
Urumurwa cyane munyiga intambwe mumenye ingendo
muraze neza mutikanga ngabanyabwoba
mwikamatani keza mukurikira icyiza
mufata n'urunana musange mukeye
mwizirwe muberwe nzakomeza mbarinde
nzafata mu mugongo
Mumure naratsinze n'imikurukundo Ntiyagikibakangawe Murumve twana twanjye
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Nshuti yanjye dususuruke zose burya uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com radio yacu voa.com. Jayo rero maze ukande ahanditse ibiganiro urabona hari umuziki naho ngaho. Fred Alonso ati turabakunda. Natwe turabakunda cyane Alonso. Nuko rero uti muduhe indirimbo Rwanda nkunda ya Cyusa.
Rwanda nziza, Rwanda nkunda ndagukeje ntamati datenya yarwiringirwa ngawe rutiganda baduko yawe si ya none gahora uganza nkundirwa kurusha twoka nawe ufita gahicero urwenze izawe
Ijwi Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara pe maze ususurukane nabawe.
Nitwa Gakire Jean Bosco turuka mu karere ka Nyanza, murenge n'Ikibirizi, akagari n'Umututu, mudugudu n'Masangano. Abasoza kamugeri turuka uri mu gihugu cya Malawi. Kasuhuza Niyosaba Berte uri Mukoma, kasuhuza Rusia nuri Kigali, kasuhuza Nafuwe Mazuru nabo bari kumwe Kigali Kimisagara, kasuhuza Semara Christophe mukuru wanjye, kasuhuza mama Nigiye Dafroza n'umufasha wanjye Grace Muhimundu, hambati indirimbo ya korali Kigisiyoni Sodoma.
Oh, yavaga muri Sodoma abo bo bagiye kubimene Imana nayo yarirahiriye iti isi ya none ibiti hamye na kabuza izayirimbura Sodoma Sodoma ihane iyo mvuze Sodoma
Ijwi rya Amerika ikiganiro cyanyu dususuruke mubasha nkwa ya Jean Baptiste uri mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda ati ndifuza gutasha inshuti n'abagenzi bose bari Mahama abari Burundi Uganda Kenya n'ahandi n'abamenyesha makuru ba VOA ndabasabira indirimbo ya Kamikazi Sandrine ivuga ngo ubugombe bwawe mana Nshuti zacu nahadushoreje ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi ndabashimiye cyane rwose mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
ganyira ugatakambo kabasimana megamana tena koseke tegamatwi mubire chote anje ipyo byose bipa mu bugombe bwayo tegamatwi mubire chote anje ito kyose vipa mubu kombe kayo
mubu kombe
mubu kombe kawe mana mubu kombe kawe pura kome
pura mbushi
mubu kombe kawe mana
mubu
kombe kawe pura kome
kubikora
kubikora
Kukovyose viva mu bugombe bwawe
banyuanyi biju gya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu